Tohombra, talu yandi matintili, inga waloba, bagali govana kola, bagamenwa anyiga, bagali pagu zanga gumami, oyu wagujulu.
Oluwendo, luyanda bazulu mwele, luyanda bazintase, ibatato wali wenda mbobatiga jigo
Anikeba yumu abo
Vajanchilila
Vantajejebi
Ibatatorwani wenda mbobatiga jigo yikulanduka
Iba mwitula bagona Gavazwa mujigo mbelo Vatagata babu vanjila sogwe Kamboga kutiba gaimpana abasololi Elenkona au amwami sijulu wabija oluwen
Luyanda bazunyele Luyanda basintaze Ibatatorwani wenda mbobatiga jigo yikulanduka Luyanda bazunyele Luyanda basintaze Ibatatorwani wenda mbobatiga jigo yikulanduka
Masimpenga kuti washomega gonye nango kwasha Ogunze kwa kuti ulali kwasha omuga mwini Kamba lufutugo wa mtu omwe aumwe Ahumwe chajita nchejitiga muhune kumamanino
Luyanda bazunyele Luyanda basintaze Ibatatorwani wenda mbobatiga jigo yikulanduka
Atushomegewe
Luyanda bazunyele
Atuyumemulwendo
Luyanda basintaze
Ibatatorwani
wenda mbobatiga jigo yikulanduka